DajimSafi.com.
Yo, yo, it's come the boy, call me number one. Body sound, that I miss my friend. Stories I was busy with to took a simuriana. How to make love to kafundishana and galibaro. Kacheka sana mimi yawe Sakura mtu anasema mina msema sana Nachokumbuka turi msema sana Ngali bado wana Tukacheka sana mimi yawe Pindi bado tupo marafiki Waloshi bana kunyera na dhiki Alikuwa bongela shabiki Nya dunia mbona itabiriki I remember him say last week Eti leo simu yake sishiki Hata yangu kuna simu hazifiki Boro chunge baki marafiki Basi tena kanita binamu Kinyama chahamu Ikabiri ni kam 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 Oh walivo yona tamu Kajitowo fahamu Hataki tena zam 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 Hataki tena vya zamu
Chumbari, yotu anapita, shita moyo umemdunda Utani utamu umegeuka true love Etiana misi miatani mshike mashafu Nilikuana wita best friendi Squeezy kimwe tarafiki ya bendi Nilichompa kime mteka, anateke nyeka Ajatekenu anacheka Akipigia simu ananita binamu, kinyama chahamu She say baby come 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 Lolo mbona tamu Kajito fahamu Ataki tena zam 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 Eti ataki zam
Anasema nanipenda mchezo ni upenda kweli
Ataki zam
Anasema nanipenda Eti amezama kweli
Ataki tena vya zamu
Use to walk wide.